Oh my god, it's Emma B on this track.
Mas about to kill, soon I do what it is. Unajua tu ni nani, I'm Harry Crest, nimetoka mashinani. Hey, na tumetoka tumbali, tunabamba wote tu wa super na machali. Hey, Masse on the beat, you know I'm about to kill, so unajua what it is. Hey, Masse on the beat, you know I'm about to kill, so unajua what it is.
Umepiga look na mavans na Adidas pants.
Fuck boy,
Balenciaga, off-white.
Fuck boy,
mademu na wa change car toy.
Fuck boy,
after Crest Montana tena joy.
Fuck boy,
ati babe na ingiza kichwa tu.
Fuck boy,
after that then utameza P2.
Fuck boy,
hit and run your form wow do.
Fuck boy,
Friday akota o photoshoot.
Fuck boy,
carpet sita pale TRM.
Yeah,
akitoka rev ni kuchipo tu madem.
Fuck boy,
utakuja kuni visit lini.
Yeah,
angalau babe ndo tutoe himaridi.
Fuck boy,
unajua tu ni wewe na mimi. Sina side chick kwa kuni keep too busy.
Fuck boy,
ameseti die fed ama dread. Akiiva tire anadai ye ni pedi. Down anyone deo status ye usedi. Aki grey tick anadhani ya me make it. 10k plus followers pale insta. Anajiita social influencer tena. Kazi ni madem kuateka. Raden is a branch mshwari ya matala. No wonder mina leta king wa Wakanda. How my fuck boy awaweze kuwa manda.
Umepiga
look na mavans na Adidas pants.
Fuck boy,
Balenciaga off white.
Fuck boy,
mademu na wa change car toy.
Fuck boy,
after Grace Montana tena joy.
Fuck boy,
ati babe na ingiza kichwa tu.
Fuck boy,
after that then utameza P2.
Fuck boy,
hit and run your form wow do.
Fuck boy,
Friday akota o photoshoot.
Fuck boy,
anaitwa fuck boy. Mashi wanapenda tu ma bad boy.
What?
Mara Ras, mara Joe, mara James Roy. Mara Slay, mara King, huni fuck boy. Get away from my girl boy. Izo dreddy zina tear movie back boy. Izo mtumbaza gikomba waka tan boy. Andiko shua uliomba take it back boy. Tuesday, offer ya pizza na zako ni ma Tuesday. Pita kwenye Insta ndo watu wajue. Ati una ball unajua uhunye. Lakini keep it real, cheza chini keep it G. Easy things kama chicks na ma widas ina chills. Izo pills ina bills, papo mbele cheza clean. Live your dream, Luther King, never fake it, keep it real.
Hey, mabrayo, mavoke ama kevo. Umade wamejama finyo. Ati babe na ingiza kichwa tu. Utangizaji kichwa hiyo kichwa ina shingo. Ati kimatiangi mademu wana wapadi. Hey, watamotari kashuke ya isili. Tuna wapadi matumbo wakidai to beef. Ati makumki leo watafili hit.
Umepiga look na mavans na Adidas pants.
Fuck boy,
Balenciaga off white.
Fuck boy,
mademu na wachange car toy.
Fuck boy,
after Grace Montana tena joy.
Fuck boy,
ati babe na ingiza kichwa tu.
Fuck boy,
after that then utameza P2.
Fuck boy,
hit and run your form wow do.
Fuck boy,
Friday akota o photoshoot.
Fuck boy,
na mavans na Adidas pants.
Fuck boy,
Balenciaga off white. Mademu na wachange car toy. After Grace Montana tena joy. Ati babe na ingiza kichwa tu.
Fuck boy,
after that then utameza P2. Hit and run your form wow do.
Fuck boy,
Friday akota o photoshoot.
Fuck boy.